Afrika.
Moko. Afrika ni kitovu cha urithi wa dunia. Nasifika kila kona urithi wake murua. Mwezangu na wembe ona kwa jicho pia sikia. Na itapendeza sana kwani wote wa Afrika. Magome kwa tu bado ni fasi. Wee. Bado twajivunia. Ukitaka thibitisha si kazi. Kasubi tumsogea. Kisha kuhamasika elekea askia. Na manisha kule mali mwisho tahadithia. Wamilima na visiwa. Njojongea Afrika. Afrika. Kilimanjaro Tanzania. Tanzania. Drunkest Park South Africa. Africa. Mlima Kenya wakutia. Msumbiji umesha fika.
Sife de Benil Senegalais. Bien, is it Il Digore?
Chimbu kola za madam Leo Vigod. Kwa fundwa chuma jeo uko Carthage. Kunta kinte gambia waliza Portuguese. Historia toka enza kika siya kufouch.
Africa's microwave. Urisi wetu. Africa's delicious food.
Hitaji endelea kuboresha bara letu. Barabara na migodi visiwa sababu zetu. Za kuharibu urithi na desturi za watu. Utalii endelevu tuifanye nguzo yetu. Oh Africa.
Urithi wa Afrika ni mali ya kipekee. Tuweza kuza uchumi tuwekeze tusilegee. Unalimisha vijana, watoto na wazee. Tunza urithi wetu sipotee. Changamoto ziko nyingi na pia tofauti. Majengo kuharibika kwa dai ukarabati. Kuchoma mioto ovyo misitu imaututi. Sheria za uhifadhi zimepitwa na wakati. Biti matatizo madogo pia makubwa. Hizi vita ndogo ndogo zisilete shida kubwa. Hifadhi urithi wetu unayo thamani kubwa. Warithi watoto wetu vizazi hadi vizazi. Badiliko tabia nchi zinyeleta dhahama. Uchimbaji wa madini haujabakia nyuma. Thibiti tukeme jangiri kwa wanyama. Kasimame imara kulinda urithi wetu.
Africa's microwave. Urithi wetu. Africa's delicious food. Tunaka yedu. Africa's kingdom. Ilifa letu. Africa's hills and valleys. Matoa patrimoni. Africa's music and dance.
Embracing our past. Cherishing our heritage is forecasting our future. Cherishing our heritage is the spirit of Ngorongoro Declaration. Ngorongoro Declaration is for Africans' development.
Thank you.